le a hone mantswe a ka mokgwa nka bolela ka ona go leboga to show gratitude to everything e ko kwa ka ntiretse go yona, but it's fine, thank you.
I love you forever, I miss you forever, I appreciate you forever, forever, forever. Kya rata hoya wile, kya hopola hoya wile, kya leboha hoya wile, hoya wile, hoya wile. Eish, senatla saka, wantlohela kesa nahane, waritlohela ka pelotje, botlhoko dipelotje, robehileng lefasela ka le, tubehile. To be honest, I never imagined life without you. I never thought that there would be days where I wouldn't be able to call and talk to you. Eish, my whole world torn apart, you were my everything. To be honest, you raised me, you bathed me, you cooked for me, you ironed for me, you did everything for me until I was fully grown up. You've been with me through all my school days. I never spent much time with anyone than I did with you. 18 full years being my heroine, you are appreciated. Even though I feel like I didn't give you your flowers while you were still alive, but it's fine. Only God knows how much I love you forever, I miss you forever, I appreciate you forever, forever, forever. Kya rata hoya wile, kya hopola hoya wile, kya leboha hoya wile, hoya wile, hoya wile. Eish, koko waka lerato la pelo yaka. Whenever I think about you, tears fall down my face. Even now I'm writing this with a wet face. I'm a man, I gotta stay strong, but damn, I will never recover from this. This is pain forever, this is torture forever. You taught me a lot of things, I'm forever gonna miss your walk, the way you talk, even the way you smile. I love you forever, I miss you forever, I appreciate you forever, forever, forever. Kya rata hoya wile, kya hopola hoya wile, kya leboha hoya wile, hoya wile, hoya wile.
Mupo mokganyang mmele mosetama bua sedilo a seta itshelela ka ntšhatlhana a lesele batla o baapetša a mabilo a kgadisi ke ba mabile e jwa motseeno metse ya mobe a tsene ke ba atla metlola lla mopo a se mobe ke mašiane ya noka a kgadisi ke batho bao maphotakeng a modiedie batho ba ba kwara ba a potaka ke toolo sa kgadi a bolesetša la o tlhabanela matsemela bana ba sedišhe ya mphatheke ke batho bao maphologolo ya makwapa phologolo ke ya tšhomo ya sekota seledu maotro ke ya makhwibidu phologolo e tloile maobene e se ya pana ya re e fitlha mothapo ba thola go beta ditjoko le ka dikeke ya re e tsena motlong ya tsena a mabatamela a kolobe kgoši ya baphalaborwa baphalaborwa a petša le motlhoile bjang le re utswa makgopa a digo la re o a utswitše ka o bona petša a sena obo baphalaborwa le ne ba emedi lešabana o rile ke ya lwa ya ba mokgotlhošetše o beng la mmamatepa a kgašane petša o ile a botša lešabana a re o ka seke wa nkgona o botšišetša bodi le mpota ba a ntseba gobane ke phologolo ya bommamokutuku e robile ditjoko le ka dikeng ba re ye uwe le ka sekela e kgona a se turupu ya o namela a se turupu ya o jena sekeng ke turupu ya o namela thapa e paletše maisimane maloko makgo a makhwibidu ke batho bao motlatshokwana motlatshokwana ke koko lotlo loto a heno ke kae loto a yeso ke matlhakong gobane ditaba e ditlile ke di botša mang mathaka a botša batswadi o sepele botse mopo.